Dizzy on the beat.
Njaba, ebi siriko, obi vunusa, njagalambe mkwano go Nyongo vera go utali, unkaba amaziga ugasangula Unkuita etalo, ozi wangula, wansumula mbusive Eri nyalo chigo, mwepumulira, tori muntu go kulimba Ebi suvizo, obi kuma
Siri na mirembe watali, wenkule kumu kiso kula mate wali Yesu sikuta, 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 hey, sikuta Siri na mirembe watali, wenkule kumu kiso kula mate wali Yesu sikuta, 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 hey, sikuta
Bie unyisa, omukono gobye gukola Nali muzibenze nendaba Yegwe ntandikwa Yegwe nkomerero Omulangira Owe mirembe Onkuma N'olugalo n'omuko Onzija wansi nonteka kuntiko Kwendeka gwe Ngenda nani Nantamegwa Kabaka oli mulwanyi Ekigambo kyo Mirundi musanvu Kyagezesebwa Gasi nazalibwa Yegwe wanonda